inkathalo yitsho nemuva ilandwa yingolo yami yokuthi
Come, let's go figure out.